Upendo wetu kama wimbo, wimbo wa upendo.
Kemi classic. Macho yako kama nyota, angavu ya usiku. Tabasamu lako, like a morning sunlight. Ninapokutazama, ninaamini upendo upya. Sheria tabia njema, avale nini ni wa thamani sana. Upendo wetu kama wimbo, wimbo wa upendo. Niliyapoteza mapenzi,
niliamini tena.
Niliyapoteza matumaini,
niliamini tena.
Katika upendo tena, shiriki.
Niliamini tena.
Upendo wetu ni kama upepo usio na mwisho. Na kupenda, penzi langu linangua moto. You the melody in my heart, sweetheart. Yeah, with you I'm strong through the sun or storm. Upendo wetu kama wimbo, wimbo wa upendo. Tunaungana kwa moyo milele bila kikomo. Wewe ndio nilifanya,
niliamini tena.
Niliyapoteza mapenzi,
niliamini tena.
Niliyapoteza matumaini,
niliamini tena.
Macho yako kama nyota, angavu ya usiku. Tabasamu lako, like a morning sunlight. You the melody in my heart, sweetheart. Yeah, with you I'm strong through the sun or storm. Wewe ndio nilifanya,
niliamini tena.
Niliyapoteza mapenzi,
niliamini tena.
Niliyapoteza matumaini,
niliamini tena.